suicide lab tell a list. One five.
Bado.
If you feel the money, get. Roy Gans, you are compassion.
SI to the CHU. All the stats flick die. Inevo number one usodio nseni nejambisha Umukadi umunga teine ni nani njagisha Fiadesi shiti na poshira pe misepela Selfish inwa neka juicy misepela
Ine nani sama kuna ponye lepo yobe please benteni Kumabanzi wakale neshili mwena Masongi zobe bayakana kwa tibiuteni Mata kesi badu mlandu futeni
Apana kakutumpe mokava mufoko Facts competition itapava paloko Tebu fire ya frita pavo wampalako Nga iwe ni wani TSL loko
Ya vipati ambawe, ufafe denja we Natunge mama yo wengi kala sreka punde ye Jeff Shufwene, Fishafe Mwimbaimu Katetu nindi nindi la idolo soka Wenye patula makula kuwa kadi kwa simose Chuma nani hoda gani danda shufwanose Kiu nanganga nishabu kwa fisha lonchose Kuwa nchitafe masafu nyoko shite mwela onse
Amano mubi, naficha kwa tianzi Ndenda vena tente, wala tu stanzi Banji that big, di tukaba tu stanzi So kulu wala pute, tulinga nyama kanzi
I'm fly te papani swag Kitrimo na mafanzi kunoshi wino sana jichilema kwa tifali Nyewa wiso hobe kwa telimitu wangwa sanipa Hipa pano pampu pechi mwela kwa tifani
I'm too dope, yeah. Tetu kupusa Nenene mwonsi ndasali pankusa Wakasa po uto tuwebo wasosa Mulifite kukurapu utamuakosa Back in kwa tilimbwa back in Ask around this issue ni hip-hop kid Locking up all the pride you are nothing Pati tulakalava waimwe na murini Pampo konti jile nguwa ichilwani Yuziki yobe komedi anko limbani Kumusumba wa stadi ama mwaiseni imbani Wikili ni vya bufita kwa baku
jifani Ujatifane jezi, pabukari nobo pondo Hatibu kula pamboma kwa titi ompo uyensem Twalipusa na tekompo Uwete babute mwakwati pinzi nefimbombo Aishan, ndekuposha na gulinso Mwewe kesa nexa besha punga chezo So hey if you, managers game please post Pijone ya kanyembo, commander last game
One lulipa down.